bunu za dimma uzo dimma ganya ka kwakwa ganya bululu akaja si mekana kuza kidimma nebina bagwa ma kisha bagwa kisha meso ma onye na na nwuli nwanne m obi ko soro ya nwuli ba ife onye na enwe anwuli ibi ko soro ya nwuli ba ijekwana na azụ ya akọcha ya ijekwana na azụ ya idokwu tọha ya ọkpala akụ na ajọ ọfịa ife onye nọ na nwuli biko nyelu ya aka soro ya nwuli ya ikpo chukwu okwu nwanne m na chukwu ga-aza gị for Puligi, Magini, Raka Posa, Snobbiqua. Naka Messi Yaro Katakana Makatu Toga Toga Toga. Of me club Muchiana, Guana, Guana, Cuese. I'm not going to be able to do that.